Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia ahna gudoomiyaha isbahaysiga EPRDF ee ka taliya Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa goor dhaweey soo gaaray magaalada Djibouti isagoo ay u bilaabantay booqasho rasmi ah 8:40 saacadooda. Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia waxa ku soo dhaweey garoonka diyaaradaha Djibouti madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geelle iyo mas'uuliyiin tiro badan oo ka tirsan dawladda Djibouti. Booqashadan Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali uu ku yimid Djibouti ayaa safarkii u horeeyay ee ugu soo baxay dibadda tan iyo markii loo doortay xilka. Wafdi aad u badan oo ay ka mid yihiin xubno muhiim ah oo ka tirsan dawladda federaalka Ethiopia ayaa safarka ku wehelinaya Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia. Maalinta berri ayaa lagu wadaa in madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geelle uu ku qaabilo qasriga madaxtooyada Djibouti Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali iyo wafdiga ballaadhan ee horkacayo, iyadoo kadibna kulan hawleed ay isku soo hor fadhiisan doonaan labada dhinac ee Djibouti iyo Ethiopia. Waxyaabaha xoogga la saari doono waxaa ka mid ah danaha culus ee dhaqaale ee u dhexeeya labada dal iyo gaar ahaan arrimaha nabadgelyada degmadan Geeska Afrika oo ah inta badan goob aan la saadaalin karin colaadeeda iyo xasiloonideeda. Ramadaan Muuse, VOA, Djibouti.